ngiyathembisa ukuthi ngizoshada nawe. Awe nonkulunkulu ngiyathanda mntwana wantu, ngiyathembisa mntwana wantu ukuthi ngizoshada. Awe nonkulunkulu ngiyathanda mntwana wantu, ngiyathembisa mntwana wantu ukuthi
how am I, how am I.